Scorpion.
Teti tulienda wapi situ kojiba gaja. Teti tulienda wapi situ kojiba gaja.
Unasikiza professor wow.
Paupua kila rima wanania sindo anataka.
I'm a big African superstar.
Unajua nimekuanga ndenga hata kabla enzi za masi di change and
change. DJ Boss.
Chini kwa chini situ kwa chini ya mnazi. Ching na ching list teams na panda ngangazi.
DJ washajua mini G, washajua mini G.
DJ Scorpion, DJ Voice.
Rembe hainanga mbwe mbeza kisele. Rembe hainanga mbwe mbeza kisele.
Para wa mwaki, mwaki.
Scorpion.
Mali nema gantan, matada na gantan. Man man kawala ngane mwani tunika.
Niko makoko lipa, na pando pinga katazo za sitafika mwisho. Na nubibebe wa matuta mkani panda.
Baby give me the best position. Left never met a Mr. Fruitan hooligan. Fruitan hooligan.
DJ Voice, ah.
Unya ka bakteria, dipteria, dipteria. Unya ka bakteria, dipteria.
Wanasanga, nashindwa hizi ni nini. Vijana wadogo wanaroga kama machizi.
Nilishamu waga si struggle. Kimwaka mimi nafanya shit yangu. Ndugu zana wakimbiza gamchana. Mimi siku ndio naingia shift yangu.
Ali change test, na pia class. Ali change test. Na pia class.
Vijana mikituma mpaka sayi wana nino.
Wana jimix mimi ni na keep calm tu. Uwaga nisi waga imekosa chanjo.
Chanjo. Vivo kind of a thing. Sonny Oa.
Yo. Pull up. Let's go.
The DJ other DJs wanna be. When they grow the f*** up. It's a one.
I'm the wrong guy, sina shauri za moyo. Talking a loving tone, bada haupati do. I want peace, usini ite darling. Thanks for the loving, nina penda ganji. Tuma kwa hii namba nimekupigia nayo. Do yangu ya biashara usiwa ringia nayo. Katela tunasele na mastingo zita trend. Rende hainanga mbwe mbwezo kisele.
Nika mbele, ostele, sichele, shake, chele. Sichele, shake, chele. Chele shake chele nika mbele. Chele shake chele. Chaka shake chele. Chaka shake chele nika mbele. Apa ni utu chaka shake chele. Utu chaka shake chele. Utu chaka shake chele.
Utu chaka shake chele. Utu chaka shake chele. Utu chaka shake chele. Utu chaka shake chele.
Chaka ende tunde nao bus. A time back still a shine ambeta emba. Look show tuka round beremba emba. Kwa kwenda magitha za kuhustle mendo spenda. Tulishikwa na demi yangu chali yake akatubaila penda cheddar. Kaile jenda chele ndo agenda. Eni aka bacteria dipteria. Msupa nili yangu kia mi mkenya ni Ukraine. Pa nili yangu kia mi mkenya ni Ukraine.
Nika mbele. Sichele shake chele. Sichele shake chele. Sichele shake chele. Nika mbele. Sichele shake chele. Chaka shake chele. Chaka shake chele. Nika mbele. Apa ni utu chaka shake chele. Utu chaka shake chele. Utu chaka shake chele.
Smoke something. Get ready for another certified banger.
Nyinyi na wawasha nkikula nyama choma tufirifiri na taska. Bro amejituma ako kazini anaisaka. But anajua bibi yake anafanya nini naivasha. Vasha, vasha. Nyinyi
DJ Scorpion.
Mbona nyinyi Scorpion.
DJ Voice, ha?
So real. Mbona nyinyi na wawasha nkikula nyama choma tufirifiri na taska. Mbona nyinyi na wawasha nkikula. Bona nyinyinyi na wawasha nkikula nyama choma tu firifiri na taska. Bro amejituma ako kazini anaisaka, but anajua bibi yake anafanya nini Naivasha. Woi, akisi Kenya kuna konje, nashindwa dunge chengani so nazidunga zote. Anataka nmwage ndani mina mwaga kwa matope, si ubonga kilami tukitaka ganji itoke. Normally shembeteng mamoli kwa Henneken, when I meet you my friend we got rich in the end. Tulimtupa kwa bootsi tulimtrace na magan, kawamini tuko luzu liza esda falingam. Sini mabagla for sure na hisi siri, bala klavo wezi njwa kwa CCTV. Bro nikimuambia haski na yesi kiziwi, kasi bizu tanipata ni mesare sikimbizi.
Una mahali na vagwe na nani zai, sweet flani shakopsa kawasaki. Jege masanse hawa tutaki, ka unitambui siku tambui.
Wazi makona waps, kauna ngam na mawaps, kauna ngam na mawaps, kauna ngam na mawaps.
Kwara na waps kwa dhara, ukikwara askari wa msitu giz ni kukimbiza maswara. After masjid, masti, iki lost, isi, wazing, tunapiga baroda na kikwara. Tombo yoyo, tombo ya zil, dombo tosti,
soba, kosisi, pipi, DJ Voice.
Mbweza pana taka mchezo, atina hama, tombo, bombo, klat, pato. Yesasi, baroda, sarek, ndipi, tukishukizo, masa, minus, warazi, tulakadingi, maombo. Saki news, joe, mweshimiwa, kulendaje tena jama. Fight my cousins at time singing to the top. What about Mississippi's? How about Gen Z? How about that?
And their DJ
what about
Scorpion.
How about Gen Z? How about that? Kuna bahali na vagwe na nani zai, sweet flani shakopsa kawasaki. Jege masanse hawa tutaki, ka unitambui siku tambui.
Action pack, say they want your attack. Attack, you attack, a girl me attach. It's a full of vibe, man a bad man. He broke my gun.
Booga.
Every girl in the club, boy, you move that body. Feel me wind up slow. Boy, when you feel a vibe, you fling it up. Girl, I make it boom like a time bomb. Girl, I make it boom like a time bomb. Girl, I make it boom like a time bomb. Give it up to the baddest girl. When me see in your face, make me touch your body, girl. I got a little bit of
you.
When
he penny cut away me, ni pishé ni pita na wewe, ni pende ni shone kitenge, pita na nyege nyege.
Girl, me love the little piece of body where you got down to the sun apart every day. So you hot, you feel when you back, then push it back, push it back. Like you a ship up on the board, girl. Make it clap.
Shika za kafu, toto kweli unashusha nyavu. Wake a tattoo, na ipiga info kabuka hu.
Every girl in the club, boy, ya move that body. Feel me wind up slow, boy, when you feel a vibe, you fling it up. Girl, I make it boom like a time bomb. Girl, I make it boom like a time bomb. Girl, I make it boom like a time bomb.
Drop it down, pick it up, round, half a plus, give it up. Baddest girl, when me see in you, if you make me touch your body, girl, I got a little in you.
Yeah. All right then.
Someone up and up there.
The Booga.
Oh my God, bomb, bomb.
Yeluzi mingi la umba pote, halivo funga na
nipandisha. DJ Boys, ha?
Halivo kwa kuchoma, badman minatandika. Sikia kitu kama wadi, wadi, wadi shia kalmi, papi, papi, papi. Sikia kitu kama wadi, wadi, wadi shia kalmi, papi, papi, papi.
Nankuli anjuku ndege mnana, baby shika maukuta ukinama.
Muga toto mali sabi, yepa nabishana. Tunapiga na usiku mpaka mchana.
Naso manga zote DM 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 za madem na mashem shem shem shem.
Sini cheche nipe game 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 game.
I got the money and the fame fame fame.
Serikali ikisema utatoa 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 utatoa. Sheria ikisema utatoa 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 utatoa. Serikali ikisema
utatoa.
man panisha. Alivo seti kaku kwa kuchoma. Badman me na tandika. Skia kitu kama wadi, wadi, wadi shia call me papi, papi, papi. Skia kitu kama wadi, wadi, wadi shia call me papi, papi, papi. Nankuli anjuku ndege mnana. Baby shika maukuta ukinama.
Buga toto mali sabi ya panabishana. Tunapiga na usiku mpaka mchana.
Naso manga zote DM, DJ,
DJ voice.
Sini cheche nipe game, 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 game.
I got the money on the fem fem fem.
Serikali ikisema utatoa 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 utatoa. Sheria ikisema utatoa 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 utatoa. Serikali ikisema utatoa 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 utatoa. Sheria ikisema utatoa 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 utatoa.
Yeah, nitakunywa kitaka kumwaga maji kwa bedi leo mimi na wewe so mimi mazi. Mindo mafuta kiboko anazi aka nzi ugonjwa wangu mavi. Joni kufunze kuikoki pisto arabu joni kufunze kuikaza kiko. Yani ni pua nataka jicho kizimkazi na hapa ipo.
Yo, what's good Tatiana? Kitambi ilo kumu tawezana. Anataka bando cha Tiana. Akivua blouse shatiana. Ile uterezi prumboga maga. Mtoto badi nane joni madra. Yes, nakula vyote bila shaka. Kwa bedi ni mwendo vipara kala mata.
Serikali ikisema utatoa, 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 utatoa. Sheria ikisema utatoa, 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 utatoa. Serikali ikisema utatoa, 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 utatoa. Sheria ikisema utatoa, 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 utatoa.
Paipu zonze zifunye kazi nyoke. Kwa nina gububu mepaka mosoke. Kumu niko tupo na minga batari. Pantu kan, mengu gambo ikana na ye.
Skiza, magi magi. Wanashanga, nashindwa hizi ni nini. Nijama togo wanaroka kama machiri. Iza buda, naizo mango maskatiki. Tasaka juu na chini na utapata kamini. Tasaka, tasaka na utapata kamini. Tasaka, tasaka na utapata kamini. Tasaka, tasaka na utapata kamini. Tasaka juu na chini na utapata kamini.
Kuchora ndoba ndo mtindo si utuni. Nili chukit, kila era ni matit. So mpiga remix mingi adi beat in a beat. Ndoma namba kandefu alira puff beat. Dama denge kumba mneti washajua mini G. Na shanga kwani rada gani mini kutubi. Na venye pay ipo juicy weze bishana na you. Ewe donge ya bikini kwenda pull down do. Mliza ni mina date kwani karini wa huu. Watoto wa kurofi doba zetu ziko juu. Kwa wengine makelele utadhani kazi pull. Ukinyona niko juu even you can do.
Wanashanga na shindwa hizi ni nini. Nijama dogo wanaroga kama machizi. Iza buda na izo mango maskatiki. Tasaka juu na chini na utapata kamimi. Tasaka, tasaka na utapata kamimi. Tasaka, tasaka na utapata kamimi. Tasaka, tasaka na utapata kamimi.
Skiza, magi magi.
Tasaka juu na chini na utapata kamimi.
Yo cheki magi ya mekam. Ya nitaki story mingi ya nitaki ata salam. Mitamidi nimelenga so ntasema samahan. Story ya mtu mbilio kiwandeze sunangam. Yo cheki nadeku switch flow. Kijana mejituma mpaka saiwa na nino. Na namba sisi moja juwa sanio na Nicole. Cheki buda kasi ganji basi story minibo. Nate kushika pesa na si chezi niko job. After that nikutesa juu sitaki story mob. Nero kikuja mbaya sunajota pigwa mob. Kijana sipigi dawa nkenda mbali labda ndom. Sati kati nini itabaki mumeti. Nukitre kuwa uliza wanasikiza magi magi.
Magi magi
ni nazo mingi nikibongo utapaka na ni utasaka juu na chini. Na utapata mwingine kami.
Wanashanga na shindwa hizi ni nini. Nijono dogo wanaroka kama machizi. Iza buda na izo mango maskatiki. Tasaka juu na chini na utapata kamimi. Tasaka, tasaka na utapata kamimi. Tasaka, tasaka na utapata kamimi. Skiza, magi magi. Wanashanga na shindwa hizi ni nini. Nijono dogo wanaroka kama machizi. Iza buda na izo mango maskatiki. Tasaka juu na chini na utapata kamimi. Tasaka, tasaka na utapata kamimi. Tasaka, tasaka na utapata kamimi. Tasaka, tasaka na utapata kamimi. Tasaka juu na chini na utapata kamimi.
Kuchora ndoba ndo mtindo si utu. Nili choose beat. Kila era ni matit. So mpiga remix mingi adi beat in a beat. Ndoma namba kandefu alira puff beat. Dama denge kunga mneti washajua mini G. Na shanga kwani rada gani mini kutubi. Na venye pay ipo juicy weze bishana na you. Ewe donge ya bikini kwenda pull down do. Mliza ni mina date kwani karini wa huu. Watoto wa kurofi doba zetu zikwa juu. Wengine makelele utadhani kazi pull. Ukinyona niko juu.
juu, even you can too.
Wanashanga, nashindwa hizi ni nini? Nijo madogo wanaroga kama machizi. Iza buda, na hizo mangoma skatiki. Tasaka juu na chini na utapata kamimi. Tasaka, tasaka na utapata kamimi. Tasaka, tasaka na utapata kamimi. Tasaka, tasaka na utapata kamimi.
Skiza, magi, magi.
Juu na chini na utapata kamimi. Yo cheki, yo cheki, magi ya mekam. Ya nitaki story mingi, ya nitaki hata salamu. Atasalidi nimelenga, so ntasema samahan. Story ya mtu mbilio kiwande, thesu na ngam.
Yo cheki, DJ Boys.
Kijana mechituma mpaka saiwa na nino. Na namba sisi moja juwa sanio na Nicole. Cheki buda kasi ganji basi story minibo. Na teku shika pesa na si chezi niko job. After that ni kutesa jusita ki story mob. Nero kikuja mbaya sunajota pigwa mob. Kijana sitiki ndawa nkenda mbali labda ndom. Kati nini itabaki mumeti. Dojite kuwa uliza wana skiza magi magi. Magi magi inazo mingi ni kibongo utapaka na ni utasaka juna chini. Na utapata mwingine kami. Wanashanga na shindwa hizi ni nini. Nijona doko wana roka kama machizi. Iza buda lezo mango maskatiki. Tasaka juna chini.
Msare,
mazikitu lazima ahanywe.
Msare,
kagomba leo lazima kanase.
Msare,
kachombwe.
Msare,
kamame.
Msare,
kisha baba lazima katemwe.
Msare,
kisha lale lazima pakatwe.
Msare,
kitanani nyumbani atabae.
Msare,
akadwe.
Msare,
ahanywe.
Msare,
ina ndugu zangu, yani ya gari yangu. Mamazi hamsini, tutafika lini? Guaranteed leo tunawaingia kusini. Chini kwa chini, juu kwa juu. Side to side till I see what's inside. Girl is no lie, the way you shake your behind. I'm about to lose my mind. Pick up the remote and rewind. To my car, please jump inside. From your friends, I'll show you where we can hide. In the midst of the pirates, you can have anything you want.
Sare,
girl, from the back to the front.
Sare,
ina mabeste, nani ya gare.
Sare,
mazi kitu lazima ahanywe.
Sare,
kagomba leo lazima kanase.
Sare,
kachombwe.
Sare,
kamame.
Sare,
kisha baba lazima katemwe.
Sare,
kisha lale lazima pakatwe.
Sare,
kitanani nyumbani atabae.
Sare,
akadwe.
Sare,
ahanywe.
The maddest DJ, DJ Voice.
Kada sapu wa saida kupate. Inane, hajui rap bila isa ni kama sigara bila nare. Base, nifungulie njia nipate kutiririka kama bia ya pista. Nipe kutisita nipate kuwaburudisha. Inia, kila mmoja amekuwa kingojea flow ya Kiswahili. Kila mkati tayari kuamka na kubao sikidati. Kuingia flow katikati kugonga wadigi la kuambia samahani ala. Waleta bala, I told you my guy, kumbe ya just another fala. Ipi rafiki sahili lakini mabeste ni nao tembea nao wame cheesy. Wala samaki na ndizi baada ya cheesy. Nipe wakati kidogo na utawaona kwa TV. Internet sites all over the PC. Waki hang na mamanzi ijapokuwa wanati. Wamedress kama babi vinywaji ni bale. Si usare.
Ina mabeste nani ya gare.
Msare,
mazi kitu lazima ahanywe.
Msare,
kagomba leo lazima kanase.
Msare,
kachombwe.
Msare,
kamame.
Msare,
kisha baba lazima katemwe.
Magi magi check it. Magi magi, magi magi check it. Niko makoko lito. Niko makoko lito. Niko makoko lito. Magi magi check it. Magi magi check it. Niko makoko lito. Na bado bebe katazoza sijafika mwisho. Na niju bebe wamejaza nkani patanisho. Na eni mbi na chiza mbali juu hawezi nisho. Juu ya kikoko lito. Niko makoko lito. Na bado bebe katazoza sijafika mwisho. Na niju bebe wamejaza nkani patanisho. Na kani mbi na chiza mbali juu hawezi nisho. Niko makoko lito. Niko makoko lito.
Kanika poa mejibaba basi uka kwitu. Haka kagweze kalipuke buda hadi mwisho. Aluta yangu peni yako hindo patanisho. Na manzi yango kinicheza buda basi nisho. Ni biggest step with the new flow. Apo akili cheki wana die.
Uko jujo
venye makafunga unge dhani hii ni blue. DJ buki dogo kuna msaya kuna.
The man is DJ lito. DJ Voice.
Sijafika mwisho. Na niju bebe wamejaza nkani patanisho. Na kani mbi na chiza mbali juu hawezi nisho. Juu ya kikoko lito. Niko makoko lito. Na bado bebe katazozo sijafika mwisho. Na niju bebe wamejaza nkani patanisho. Na kani mbi na chiza mbali juu hawezi nisho. Niko makoko lito. Niko makoko lito.
Ati koko lito na formili baki amecho. Maju ya maringo avoid those people. Kwanza mini kwa single. Kama kiwa club she's ready to mingle. Kwa
ngoma zetu zote mneti zimekuwa hit song. Seti kokolito uwezi fika mwisho. Zikishika sana minda baki kuwa indo. Mina majitu lisare kunywa pipo.
Niko makokolito na bado bebe katazoza sijafika mwisho. Na niju bebe wa mejeza nkani patanisho. Na kani mbina cheza mbali juu hawezi nisho. Juu ya kikokolito niko makokolito na bado bebe katazoza sijafika mwisho. Na niju bebe wa mejeza nkani patanisho. Na kani mbina cheza mbali juu hawezi nisho. Niko makokolito na niju fukolito.
Zone flani niko peaceful fully. Focus ni doya unruly. Sensei iko juu kubishana nile vibe ya mapuni. Ini fire tunayongeza kuni. Tuna refill gas kupunguza yo upuzi. Tuna block designer tutambui. Boss India na bonga live and direct. Shera, shera, flow za kizingi. Jina kubwa lazima wati. Shera, shera, dandia na hii. Ni kwa bukla ama koma 3.
Ina do, 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 donjo, do, do, donjo, ina do, 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 donjo, do, do, donjo, ina do, 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 donjo, do, do, donjo, ina do, 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 donjo, do, do, donjo,
ina donjo iko sawa, ndo maana super squeeze apendagi kugawa, kama, kawa, nkisha piga shower, umeza zima power, jumi slali yapa yawa. Jirani akileta vako za bestie nasty. Na benye ye ujikuta msexy. Yeneza kuja kwangwa pige seti. Na mida za kuzea mtajifanya lime blacky. Huyo block, ndenga cock. Kami ndo halimu unakujaja pana pok. Kauna stock, neza talk. Drizzle ndo ni nice kitaka kutoa lock.
Ina do, 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 donjo, do, do, donjo. Ina do, 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 donjo, do, do, donjo. Ina do, 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 donjo, do, do, don't you in a do.
Nilikuwa na bestie alikuwa anaitwa Ego. Nilikuwa napenda sana form za Ego. Nimepoteza vitu mo. Nilikuwa na bestie.
The maddest DJ. DJ Voice.
Nilikuwa na bestie alikuwa anaitwa Ego. Nilikuwa napenda sana form za Ego. Nimepoteza vitu mob juu ya Ego. Akoka Ego. Punguza Ego. Ego. Nilikuwa na dem nilikuwa napenda sana. Ataka dem nilicho tutaoana. Nilishtuka vile tuliachana juu ya Ego. Sana, singe kubali kuwa kwanza kupiga simu. Nikisikia kupiga karoka na niambia usipige. Sasa niko single. Juu ya ego nilingoja nipigie. Alitoka kapigia chali mwingine. Imagine ningeweka ego chini. Nipige simu ningekuwa na bibi. Imagine nilichagua ego. Na yo life ika ni humble. Nilikuwa na bestie alikuwa anaitwa Ego.
Black market
wana pesa,
pesa.
Sinaka pressure, uki uki bende, itisho na unapenda.
Eh,
eh, wanachesa, hapa sisi ndo kusema. Lazima ibambe, lazima ibambe, lazima ibambe,
kaende kaende.
Lazima ibambe, lazima ibambe, na kufo na madenge. Form ya wa kenge, lazima ibambe,
kaende kaende.
Lazima ibambe, lazima ibambe.
Makaribia nimeshinda vumilia, ina kaza gia takata nzushia. Amebambika shanda juku nzungushia, hapo ndo nasikia kama naume nkujituma. Leo na uma bora sikuwa mali ya uma, kakitube tapati nimesuma. Na mtuka kuna vili anajipa, kumaanisha leo kieto atafika. Majupa ndible kisa sita, niko na kupa, sija kigeuka. Damu mechemuka, kadhani mini kuka, vile ume even mebakisha tukukula.
Lazima ibambe, lazima ibambe, lazima ibambe,
kaende kaende.
Lazima ibambe, lazima ibambe, na tuko na madenge, form ya wa kenge. Lazima ibambe,
kaende kaende.
Lazima ibambe, lazima ibambe.
Tunawa drink elestro, tunawa kunya sona josi ndo mapro. Nani kwa zabeka na shika na mapro. Tuko majemi sona watu wa mekro. Nasima koro kachinga zima kamoko. Nakani zogo ijo kasi tunakoko. Nimekafunga deli ni kutoa loko. Na misi chachi lusilete apa jokes, apa jokes, apa jokes.
Nazima ibambe, nazima ibambe, nazima ibambe.
Lika kucheza threesome. Walishaji watu kiguruma. Mifika point flani ya kuchoko za kakaka kamchuma. Kendi nalandishwa na madengi. Tingi zizo haga choko zeni zo majembe. Roundi ni wrong ati lazima ibambe. Lazima ibambe. Tuko na wapua ndani ya mbanyu. Lazima ibambe. Lazima ibambe.
Lazima ibambe. Lazima ibambe. Lazima ibambe.
Kaende kaende.
Lazima ibambe. Lazima ibambe. Na tuko na madengi.
Like a boy, antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka di to cuff. Anapenda mokuchu, anapenda cash. Na anapenda jubu seti kabla tu anze ku. Antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka di to cuff. Anapenda mokuchu, anapenda cash. Na anapenda jubu seti kabla tu anze ku smash.
Atika napenda mokuchu, sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu ana blush. Kanapenda mukuchu sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu ana blush.
Anataka this and that, yani heels na bag. Expensive things on Instagram. Aki fly ni first class ana chest the bag. Dako USA dubs then Doha Qatar. Natasha, Natasha,
yes, papa.
Unajua kurombosa,
yes papa.
Left na right yani round and round. Yani spin your waist like a merry go round. Anataka wig na mina mpea cash. Nunua human hair season nyole za farasi. Anapenda mukuchu na lipangi tax. Ukimutia gamechi anajilipia cab. Ni hot cake fresh off the oven. Akiwaga na mimi yako sorted. Haga big yako loaded. Na napenda gado. Anataka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka tu to cuff. Anapenda mukuchu, anapenda cash. Na anapenda juku seti kabla tu anze ku. Antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka tu to cuff. Anapenda mukuchu, anapenda cash. Na anapenda juku seti kabla tu anze ku smash.
Atika napenda mukuchu, sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu ana blush. Kanapenda mukuchu sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu ana blush.
Anapenda stories za do, kianza stories za love tambo. Anataka akisikia kwenda Mombasa, usimwambie
aki baby tutapanga.
Anapenda
DJ Scorpion.
Anapenda stories za anapenda stories do, do, do.
Anapenda DJ Voice.
Anapenda stories za do, kianza stories za love tambo. Anataka akisikia kwenda Mombasa, usimwambie
aki baby tutapanga.
Akisikia kwenda Mombasa, unalipa ndege anaenda kuchibamba. Endelea kutuma tu message.
Sweetheart, good morning.
Mimi
sijui nilituma mpesa. Guess what, anakuja leo jioni. Saile analenga simu yako. Ni mimi nakula manzi yako. Buda, tafuta pesa. Wacha ni kuibie. Anapenda huku juu, anapenda cash. Ali change test, na pia class.
Najafika, napambika, napambika, najafika.
Over, over, emergency, over, over.
Maybach, Maybach.
Over, over, emergency, over, over.
Maybach, Maybach.
Nasikelanga ka weekend, yangu nilianza Monday. Senti, ndo waga inabonga nite champagne. Jina mawiski, andi nisha mada paycheck. Maybach, say less, nisha pata chen chen. Na siku njema uoneka na pesa kiingia. Sa pesa, pesa kiingia, pesa kiingia. Maybach, na minia na najishindia. Sa pesa, pesa inavutia, pesa inavutia. Na siku njema uoneka na pesa kiingia. Sa pesa, pesa kiingia, pesa kiingia. Maybach, na minia na najishindia. Sa pesa, pesa inavutia, pesa inavutia.
Mialoni Maybach, una dandi ya design. Ni Mr. Who anamuita Mr. Rhyme. Na tambla eka bas karibu. Ni makisma tangu minjaribu. Kuna rada topeleke na step. Uneza cheza saina ujinye kulie bet. Niko bunda ni mejazika. Uradi jet pesa imeivisha.
Na siku njema uoneka na pesa kiingia. Sa pesa, pesa kiingia, pesa kiingia.
Yo, 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 yo. Nataka muni celebrate. Niko na one life to live. One life to live. Mi nataka muni celebrate.
Leo tunadorime fasola dijo. Tuko pamoja ram nataka tunadro. Leo ni makelele lele lele nikesho. Leo ni dorime. Tunadorime. Dorime.
I'm a champion, I'm living my best life, you know. Oya cheki, vile nimebarikiwa. Naira wa sija katikiwa, na sija pleki usidhani nimepungukiwa. Nifuraha mina furahia.
Jaba ndo tingize mpongo. Ndo bebe kawale tikiza kamongo. Bari bari barabara bana maringo. Niko na pesa kushinda babako. Kasike vibaya uko kweni. Kasike vibaya uko kweni. Kasike vibaya uko kweni.
Niko na pesa na nisa babako. Kasike vibaya.
Mama choko best na mama ni peng. Bila tent nima pia kwa blend. Adini cheti gram waka penda na kani text. Na deku kam then na kam doni kam. So baby kuja ivo.
Usi worry baby doll.
Kuja ivo.
Beb
kuja ivo.
Ivo ivo ivo. Beb
kuja ivo. So baby kuja ivo. Usi dance baby girl kuja ivo. Beb kuja ivo. Ivo ivo ivo. Beb kuja ivo.
Allah, kuna venye naji feel complete. Tukiwa na wewe ndo ni kuti maimbi. Saki nipa hiyo kiss mathematically breeze. Cheki kitu ya fast. Achana nole fiat ati. Tunakudai nilisare kote kote. Luku best tukia chili ya hit. Tumezota kila chum toka kide hadingong ha. Niko madin love kile kwa maji. Physically fit nime drip mini grip. tunajua unanga form ukijipaka kolon ukisleki wezi no tushabadilisha flow manze kitu huni boni madema wana den na utaten kandirate mama joko best na mama ni peng bila dent nyuma pia kwa blend alimichiti grama kapenda na kani text anade kukam dena kam doni kam so baby kuja hivo
usi worry baby doll
kuja hivo
Beb kuja hivo
hivo hivo hivo
Beb kuja hivo
So baby kuja hivo usi dance baby girl kuja hivo Beb kuja hivo
magi magi
hivo hivo
magi magi
Beb kuja hivo
Na cheki baby kuja hivo Juka ni luku unapiga gana finyo Na nikapoa kazuri bila maringo Na yeo kuja kwangwa kitaka mande dulingo Juniko single, juform zangu indos Nupiga gode na nashukisha na ino Na zimeshika anadeni teme jing jong Poa kuredi na shata kuchezesha ding dong Juhimi hit song, ati luku best Ataka umetokia na best Na na manifest, kukupenda kushinda yo ex Baby kani test, tukikuja kwangu basi text Juhu kifika uneza patiko na test
Mama joko best, na mama ni peng Bila tent, nima pia po blend Ali michiti grama ka friend Ama kani test, nakati
Triple S Kenya Outer Migori County I'm chilling out with the best DJ DJ Scorpion Show them your bad man as my guy
Bring your back for me no Touch your toe for me no Brace pan the wall Bring it up give me no Can't just AKA all day no Play with your two nipples like me no
Tell your bumper just a move and a shake so When you do that feel like a warfare yo Watch a tick one lay a moon on the place so Yo God tell me what she name no
And Shake your body, Angie, know you want me, trendy.
Yeah, hey, Angie, why you so enticing? Body look good, body like munchies. Big a heel boom, make it bombastic.
DJ Voice, huh?
She don't like it, ay, touch it, lick it, ride it. Central, high street, private. They gonna be down, animal is safi. Mr. Officer, I don't need sorry. Yeah, Angie, Angie, body.
Shake your body, Angie, know you.
Angela, all the ways you do ginger, my Angela. All the ways you do move your patina. Set tonight, all the chop your spatina. Pour 1 liter for your patina. Set tonight, you move your mila mastica. Not Saturday night, till the daylight break, you know. So make you tell me if you ready, oh, Angela.
Angela, I know you like teasing, I know you like freaking, I know you so easy. Angela, am I the one scheming, am I the one cheating, or you just don't feel me?
My sexy. Angel Angela, with you hakuna matata Kunyashwa nipa furaha, itabidi kimechanga yusadaka
Reclam Entertainment, ukipenda dogo dogo re Ukipenda dogo richi, niku na mwanangu DJ Kali, DJ Tari, wanamuita DJ Voice Spina wewe, kuja wewe, fire
Yeah, me girl, don't fear that, drop it down Yeah, me girl, don't fear that When you ready, me ready, we nah need chat Drop it down, yeah, me girl, nah need chat
Body never done, hotter than a gun Bad man forward and girl, them money to the ground Sick vibe thing, much spread it all around Girl, you are shining, I want you for this section Position, best position I will never run, give me your best position Body never done, best position I will never run, give me your best position
Baby, give me the best position. Never met an East African hooligan. Hit.
DJ Voice,
come
huh?
On and down, baby, turn the 101. You shoulda told me that you're freaky, yeah. I shoulda told you like a Caribbean girl. Wind your back, do an instant curve. Alien girl from a different world.
When we there, yeah, me girl, don't fear that. Drop it down, yeah, me girl, don't fear that. When you ready, me ready, we nah need chat. Drop it down, yeah, me girl, nah need chat.
Body never done, hotter than a gun. Man forward and girl them money to the ground Sick vibe thing much spread it all around Girl you are shining I want you for the section Position, best position I will never run give me your best position Body never done, best position I will never run give me your best position Give me a wind up, yeah girl do it like I'm your man Follow the melody, bend on everything normal Yeah wind up, for me body back to drive man You got everything, you make me fly like Jordan
Ingisha kitu iwe interesting. Let me ask, hey madam, how you do that thing? Hey, I thought you wanna get the sweetest things. Cause I swear I kuna sweet kaya Big Becky.
When we the yummy girl, don't fear that. Drop it down, yummy girl, don't fear that. When you ready, me ready, we nani chat. Drop it down, yummy girl, nani chat.
Party never done, done, hotter than a gun, gun. Man, man, forward and get them money to the ground, ground. Sick my thing, much better that around, around. Girl, you are shining, I want you for the station. Buzz it, buzz it, buzz it, buzz it.
Akisema ni like Johnny Cup na naslide kwa DM. Kila picha double tap, boy child fresh and clean na drip kama tap. Papa kwa nampo wa mutu na bidhaa zina clap. Zina clap, mabidhaa zina clap. Zina clap, nail beat, zina slap. Kapetit kana wine juu ya lap. Na nacheki vena wine, mabidhaa zina clap. Nasikia kudeti Nairobi ni trap. Wapo watu na share kama story, what's up. Kona big party girl, kaki wine zina clap. Kana lamba lamba lips, indication ya kiwafu. Zina clap, hizo chicks, zina piga makofi. Black chocolate na changanya na tofi. Tuna finish kumalo, tunasunda kwa kofi. Napa sell wanga deadly na finish wa roboti. Akisema ni like Johnny Cup. Na naslide kwa DM, kila picha double tap. Boy child, fresh and clean na na drip kama tap. Papa kwa nampo wa mutu na bidhaa zina clap. Zina clap, na bidhaa zina clap. Zina clap, nail beat, zina slap. Na petit kana wine juu ya lap. Na nakeki kana wine, mabidhaa zina clap.
Mena hips kenda wider. Anajishikanisha lipsa kunye cider. Na pale snapa na tufiz, tupo cider. Bime pada ime increase, ya ni hustler. Yo checki, kama kawaida. Diluku ni designer. Makeup ni fendi ya pende zileza wa China. Moshi ni mili za kinyongini pelaita. Ngozi nyororo ni meti ya ni malaya. Zina clap, mabidhaa zina clap. Akitingiza kwa screen, mabudada butap. Manze kwela zimeshika, ako maji kama tap.
DJ Voice,
kasi tunapiga lap.
Akisema ni like Johnny Cup. Na naslide kwa DM, kila picha double tap. Boy child fresh and clean, na drip kama tap. Papa kwa nampo wa mutu, na bidhaa zina clap. Zina clap, mabidhaa zina clap. Zina clap, nail beat, zina slap. Napetit kana wine, juya lap. Na nacheki vena wine, mabidhaa zina clap.
Kenya na Spice, kampu waka mevai bai. Girl kakitwak bana hagai na slap. Nataka nika tap, nika chape chap chap. So tukipatana bana ni shuguli pap pap. Cinderella basi kam ni kupande. Zungusha ye west ka unataka ni kutaje. Amebambika ana roll na machampe. Niko na mana trie tunakashin mapake.
Hai,
utanipata ndani ndani. Ndani 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 ya party na makali. Kali kali ni na magals wako inadi. Jo inadi inadi party tukisanif. Jo mamali.
Akisema ni like Johnny Cup. Na naslide kwa DM. Kila picha double tap. Boy child fresh and clean. Na drip kama tap. Papa kwa nampo wa mutu, na bidhaa zina clap. Zina clap, mabidhaa zina clap. Zina clap, nail beat, zina slap. Na petit kana wine juu ya lap. Na nacheki vena wine, mabidhaa zina clap.
Izo ni ma mwa, zina clap. Zina clap, zina clap, mabidhaa zina clap. Mbamba kwa na kwela bigi bigi ni legit. Na ina clap, na chapa na cash. Mbaka na ni mark. Tap girl kame sema kani like you ni cap. Paka na kapea kama daka dust. Kataka mata kama kata sema kana mans. Misi jal, nyap mi lazima ni tanyama. TFC up, mabidhaa zina clap. Na kana penda, kenye mi wana penda. So kana penda denda, denda bigger the better. Ndo ina clap, ukitap, use a back.
Akisema ni like Johnny Cup. Na naslide kwa DM, kila picha double tap. Boy child fresh and clean, na drip kama tap. Papa kwa nampo wa mutu, na bidhaa zina clap. Zina clap, mabidhaa zina clap. Zina clap, nail beat, zina clap.
Twerk, 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 twerk. Pamela, Becky, Angie, twerk, boom boom, twerk, petite girl, twerk, Italian, twerk, Asian, twerk, Ethiopian, twerk, Jamaican, twerk, 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 Nigerian, twerk, Afrobeatian, twerk, South African, twerk, Amapianian, twerk, Kenyan, twerk, Genge, twerk, 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 ay, twerk. Mathematical calculation, division, misi pretty girl in every nation. Fusion, na changanya sheng, na jomi ekan. Elephant, dovu kui, undo implication. Hatubagui, tuko pan-African. Makex, na kimbiza, na imetoka Japan. Saingine, feature white, ni kondani ya Nissan. Kiyo moka, ni chukubima, twinge uje Roman. Ay, twerk, pom pom, twerk, petite girl, twerk, Italian, twerk, Asian, twerk.
Kama stars, in the stars, in the
man, 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 PTG.
Vijo,
Big Baba.
Doku donjo, doku dunda, wikendi na nipambi ya gadunda. Doku donjo, doku dunda, doku moja nimeshanza kunirunda. Doku donjo, doku dunda, wikendi na nipambi ya gadunda. Doku donjo, doku dunda, doku moja nimeshanza kunirunda. Kani ya chain kashingo, nimedunga bling. Moja nono hadiwezi kujikunja.
ndo kudonjo, ndo kudunda. Nikichuna kandovu ni wapini likasunda. Nimekula fiti, nimedimbuka. Nchakula kikitu, zimeripuka. Nikabole ya tennis, ndo vile tunadunda. Tenje natumia ni matunda. Single sikai tena, natia suja. Ule ni nani kokona, akona mbuda. Alutande na donjo kudunda. Nyongiwe dim, staki kuchomeka kucha.
Yeah. Goda, goda tena, strictly makwela, no other tender. Goda, goda tena, petit ndo inaweza, but big ndio na penda selector. Nini zona cheza, komeshi ndo na mboka, wese matwekia.
DJ Voice,
lege nikwende, rusha mkono mbele, gat ni a lele na kwanga fiat. Sele aluta ina donjo, kawet fry na roiko. Rainfall za kizing, nazime toka kia Michael. Chingri kwe the big baba kwa disco, nino sapereka ngat na wote onitwa Shiko. Shiko wa Nax, Shiko wa Kiambu, Shiko wa Juja, Shiko wa Embu. Kuna Shiko misi juu ye udu, nya pitafanya rura show na kutia very soon.
Doku donjo, doku dunda, weekend ina ni bambi ya gadunda. Doku donjo, doku dunda, dos moja ni meshanza kunirunda. Doku donjo, doku dunda, weekend ina ni bambi ya gadunda. Doku donjo, doku dunda,
doku donjo kudunda na pori full of bunda. Skwela kwa na bunda, shani tajati sugar. Shumpal, chunga kwenye bay tunarusha. Dudha, miwa gana bite nana. Leo natoka nikiwa tipsy, pori na baki zero. Anasema ni risky, venye miniko single. Simple, mina wateka na sina dimples. Iko, iko juju buda bunda iko. Atikap after cup, ongeza lika madam. Nasikia zangu zimekat, shika glass, pigia flash. After bash, nikika mina kam tuku nyama. Idea girls, Mr. Man, tipsy ya melanda, ti tipsy ya melanda.
Doku dunda, ikendi na nibambi ya gadunda. Doku donjo, doku dunda, dos moja ni meshanza kunirunda. Doku donjo, doku dunda, ikendi na nibambi ya
gadunda. Milking dirty, siya chiki. Milking dirty, karuba. Milking dirty, ajwe mtu wapa, yani mimi ugindedi. Lazima tule pilau. Nikinganga, nikinganga nizi. Nikinganga, nikinganga nizi. Sifosi pepo na force penzi. Mama mkwe naonga renji. Mashemeji mtapenda mpendi. Mindo zezeta chizira mapenzi. Konde ata makamani sitoa chika. Kwenye mapenzi nite misifa. Usinisha uri utazarilika. Uzi simuachi na sitoa chika. Eti ni mwaje giza kanjidi. Kwani miondoka zibado ipo. Eti giza meze gizimu za usiku. We, apa nimesha fika atoki mtu. We, milking dirty, siya chiki. Milking dirty, karuba. Milking dirty, ajwe mtu apa, yani mimi ugin dirty. Lazima tule pilau. Nikinganga, nikinganga nizi. Nikinganga, nikinganga nizi.
Usiponipenda, iyo zo ishu. Ila nkikupenda, iyo ndo ishu. Kuniacha, iyo zo ishu. Ila sasa kuachika, iyo ndo ishu. Lapalapa, Mr. Penda Penda. Nimesha pika, sozi kuwa mwana kwenda. Ushauli wenu, juna upenda. Ila sini wapemba, tuajuwana kwa viremba. Wee, eti ni mwaje giza kanchiti.
Uyo so mimi,
uyo. Kwa miyondo, kazi bado ibo.
Uyo so mimi.
Meseji simu za usiku.
Uyo so mimi, uyo.
Apa nimesha fika atoki mtu.
Uyo so mimi, uyo. We, milking dirty, siya chiki.
Sema hatuendi mbali. Hapa ni wapi? Mzinga ni ngapi? Odoma. Alisema hatuendi mbali. Hapa ni wapi? Mzinga ni ngapi?
Hapa
DJ Voice.
Tazama mtoto mdemao nachora saba viboko litupiga zina mramba akina kevona mkulia shamba finger licking his finger licking sweet finger licking tuamina uwa uwa demi yako yuku itahani mikwake maua ulikuja nini kwa sahani nitaba na jua ati soft cut skin na yangu wifi bra na yangu kuwa job shinda mode wa mati na nga inachafka inanga dada na nilong shinda kiki ya manzi wa kibra
kudumu alisema hatuende mbali mbio murabi zinge jena kukwenye na chevesha mtoto si ati anapenda konza ukodaro na umepige na kinenge na shindo sikizele kama nja ujeza namba za maseleb kwa fondu kaimanishi ya utalala nja EPL mapenzi masomo mumbe mechemka hakuna masaa hakuna masaa
hakuna matime
hakuna masaa
hakuna matime
hakuna masaa
hakuna matime
hakuna masaa
masaa ni mbaya
hakuna masaa
hakuna matime
hakuna masaa
hakuna matime
hakuna masaa
hakuna matime
hakuna masaa
masaa ni mbaya
DJ Scorpion
I went for a walk nikapata Jane Mary Jane my love my dear nakupenda taku smoke kwanza na iweather
exo exo kumaanisha nini baby ya benzo yenu itakia nini huku tuko north pole kwani tuamini akanaga dimples na kaupenda mini ibi ya minda da tuendeza chinza da nakata mkate ba
hakuna masaa
hakuna matime
hakuna masaa
hakuna matime
bagi magi hakuna masaa
hakuna matime
hakuna masaa
masaa ni mbaya
Mr. Sida get my
Kuna kiaroma kina kam toka inside mbele mekisoma kina kaniki delicious Kwele ngejani milisho kitingizo inatingika tingika diva sini diva licious Badilika mauna kuja kuku pick up mbona zona baki home na mimi ndo ya big man Wepiga smile mindo ntalipia picha na dina na di malaika na hili ya di ya mana tipsy
Yeni malaika 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 ya yeah. Malaika 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 Yeni malaika 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 ya yeah. Malaika, malaika, malaika Nasema diva anataka dina Anataka di Beti kam ni kupeleke dina Ni kubles na di Nasema diva anataka dina Anataka di Beti kam ni kupeleke dina Ni kubles na di
Nime
kutiki na kafi Nime kutiki Mr. Sida get Mr. Sida
Kuna kiaroma kina kam toka inside ambenye nimekisoma kina kaniki delicious Kwele ngejani nilisho kitingizo inatingika tingika diva sini diva licious Badilika mauna kuja kuku pick up mbona zona baki home na mimi ndo ya big man Wepiga smile mindo ntalipia picha na dina na dima Kuna kiaroma kina kam toka inside ambenye nimekisoma kina kaniki delicious Kuna kiaroma kina kam
toka DJ in, Voice in,
kam toka inside ambenye nimekisoma kina kaniki delicious kwele ngejana inelisho kitingizo inatingika tingika diva sini diva licious badilika mauna kuja kuku pick up mbona zona baki home na mimi ndo ya big man wepiga smile mindo ntalipia picha na dina na di malaika na hili ya di ya mana tipsy
yeni malaika 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 ya yeah. Malaika 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 yeni malaika 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 ya yeah. Malaika 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 nasema diva nataka dina anataka di Beti kam ni kupeleke dina ni kubless na di nasema diva nataka dina anataka di Beti kam ni kupeleke dina ni kubless na di
nimekudig na kafi na nina thinking kupeleke ukakule fish
DJ Scorpion Scorpion
Nimekutigi na kafi na nina think, think
DJ nime, Voice ah?
Nimekutigi na kafi na
yeah! Wabebe tena
Nimekutigi na kafi na nina think Kupeleke uka kule fishi Misi mtriki na sinanga kiki Siwezi kuchiti machuwe ni painting
Alo, 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 alo,
DJ Voice.
Omni komado na na komando like never before. Nina boni kizi madanga zote tu balon. Juma zine za nice nikipata wakupa po. Na kuna kwela anataka tuende dina. Jina ni Mona Lisa na metoka umoina. Machaji wanapita wakili ya shiza kila. Na mimi na jibamba nikitoka na madiva. Magi magi.
Nasema diva nataka dina. Anataka di. Beti kam nikupeleke dina. Nikupesta di. Nasema diva nataka dina. Anataka di. Baby come nikupeleke dina. Nikubless na di. Na madipa nataka dina. Anataka di. Baby come nikupeleke dina. Nikubless na di. Na
like a boss. Mana, mana, tipsy G. Spoiler 4-3. Tuko na like a boss. Leo ni kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Mana tipsi kufinish kumalo. Na masandi riski kudunda kudonjo. Zone tuko on na tuko juu ya mangango. Magode chok na ile kwela
nama. DJ Voice.
Na ukundo haga na haga. Bigi bamba wa baba. Sana kwanza mapacha zua tupisha rada. Cheki lukala tupinga mara kwa mara. Kuchanganya wa baba wapate tucheda. He's taking you for lunch na you're taking you for granted. Yani for money unapembu dapu na ena bank na uja kam. Sasa unangushia champion TFWP. What the F do you mean? Leo ni kufinish kumalo.
Kill me umada. Na siku zote suna jo spoiler ndo papa. Wapua kila rima wanalia sindo anataka. Uliza mana tipsi vile si huwafanya. Check it kama niluku na piga jiriba fresh. Na kiliki jo kwa pori ni mejipil mabenz. Na kwa nika bounce kumlazima nika test. Na kama akuna kwila is a pass to the next. Is a leo ni kufinish kumalo. Uwezi ni getu kini tresadi kwa bando. Kuwatokea na watokea na kiprado. Ni pack and chill ni kisip yangu ha. Ati
leo ni kufinish kumalo.
Shikilia hapo DJ Voice.
Nani mwingine mabiwa Kenya zima kama mimi. Mwenye kushika maiki na kuwa pa Kiswahili. Chua, rhymes ikitua, rhymes apasua, vifua. Na safari hii ma MC na waombea dua. Nikiwa hits kwa industry, niki manuva. Kama mvua na nyesha mahewa nikileta. Wako wengi lakini it's obvious I'm better.
Hot in here, tumeshika maiki, karepea.
Brother kamata, sister kata, kiuno kwa mdundo na hundi on.
DJ Voice, huh?
There's no defiance. Na futa more crowds than Rainbow Alliance. So aki uliza sema ni isa. Meshika na kutu roga kabisa.
Mahewa, mahewa tunapewa. Na kukatika na hizi ingoma. Basi tuazicheza na mpango. Tuazicheza mbaka jasho.
Jasho ya tiririka.
Wana nita
Walidhani wakikaza sitafika pa Ketu cheki vile sisi hudu Most most tusonge two by two Luku safi toka chini ya diju Kamata, kishada, alisema sitoshi ni vako Nasaka, napata, ukizuba utapata sio wako Nipe mic, maji na mafuta Kibiriti nipate kuwa chemsha Toka east paka west na testa Ka weekend kabambe, leo na kesha Hii rap ni nini bila isa Hii game ni nini bila misa Kila bus na chapter kamisa Vile mi upenda maji nite analisa Maboy wanadai dema mejibeba Size yake lakini bado ninaweza Peng nini na katu pesa Minadai mse atachafua hii meza Manzi Mko sexy Ala Mko tayari Kuienda traki Nasima beshte mko Alisema sitoshi ni vako Nasaka, napata Ukizuba utapata sio wako Yeye wewe, wewe yeye Hii mziki jua ina wenyewe Utadedi ukingoja upewe Na pimia design yake shage ukamwewe Mtangoja kabla niache manze Na pika vaskali uneza niita pantre Chapo dondo ziki kwa chupale zabi Misi dema kuzungushwa kama mare mare Sare, form na mirade fulani Gane, kudhara ukila msani Kwane, wezi jua kesho ni nani Gane, jina kubwa ni temani Sare, form na mirade fulani Gane, kudhara ukila msani
Pasi watu wana break up Kuna watu wawili wanachez Wana born marangabi unamuita ukiliangwa Na kamo jai notice Adela limteka Kizikala wako ni kulali ya tukesa Mabuda wavitambi tu ya prado simpresa Nanguna kiwa maji anatekwa bila pressure Form zake za kulewa zupandisha tempa Sari story mingi tulikuta na disembo Kimona kuna daru Wechu wakuna mambo Kitu one time kanibiza kulevako Backdoor tuko jam down ni kulight up Ina die short fine ass na mabundles Baby calm down bado una wine Kuzidisha moro wake fine Benny brown skin Yani dem kitu safi Uwezi fikiria mara mbili ulaliendani Napata na na wenda Napanga the weekend Yana die in the club Ashikishizo vibeti Vibeti za masponya Kipingisha kiuno Na die ashikia ball Ndapeleka mpaka euro Story za uongo Jisponyo na kiuno
DJ Scorpion
Nakola ni mamoto Nakiko mamoro Fikia dimokoro Na doba zangu genja kuteka mtoto wa sonko Mtoto ni kisonko Anapiga pick ndana nyumba na badana ni maliza Tukisikiza reggae kitu beba tukiwa matire Jo dance kwa itune nikiroga beat So manze hee pasi watu wana break up Anapiga pick ndana nyumba na badana ni maliza Tukisikiza reggae kitu beba tukiwa matire Jo dance kwa itune nikiroga beat So manze hee pasi watu wana break up Yo manze hee pasi watu wana break up Cheki mamaz na sikia tifu Nukiwa ndip nizishiko kwa susingizi Buru buru nukugatelezi na wazinking Mratish na mangeus joni party Jo ona mande pate jaba na mashash kende
Ina piga pic juu ya bed na mtumia speedy Last scene alificha ni kwa nini Anajua baby wake huwa cheesy Nichini ya maji miu mpina Ina piga pic juu ya bed na mtumia speedy Last scene alificha ni kwa nini Anajua baby wake huwa cheesy Ya bed na tumia speedy Last scene alificha ni kwa nini Anajua baby wake huwa cheesy Nichini ya maji miu mficha kama siri Ukitema taxi nkam givi Nguna kaa mimi sifigangu na baridi Soko nikirudi nisha toka by jioni So ukiseki guaranteed hunioni Ukitaka mina bend down receive it Like through the sky tuwachane kwa nini Yo ni ita mama sneakilinki Kanchip kandai mini wako amini Ukitaka mina bend down receive it Let's do the sky tuachane kwa nini Yo ni ita mama sneakilinki Kanchip kandai mini wako amini
Anapiga pick ndani ya nyumba na badana ni maliza tukisikiza reggae kitu beba tukiwa matire throw dance kwa itune nikiroga beat so manze hee pasi watu wana break up anapiga pick ndani ya nyumba na badana ni maliza tukisikiza reggae kitu beba tukiwa matire throw dance kwa itune nikiroga beat so manze hee pasi watu wana break up yo manze hee pasi watu wana break up cheki mamas nasikia tifu nukuwa ndip nizishiko kwa susingizi buru buru nukugatelezi na wazing king bratish na mangeus johnny party jo on a monday pate jaba na mashash kunde tuesday nipate nole mother tiki dance ito wednesday niki roll to mashash tazi mpate party na friday kazoze si uongo tulipata na soko meka mjamangoto na daye ni poko na babo siyamine mekuja na mawhiske na daye kunde missing kunde isi limze alif cash money pate na kimani mekunde mali safu na getu kanibani unabatisho na shati ni kamba nane nipate best ano nane 12 o'clock tuya sana piga pick ndani ya nyumba na badana ni maliza tukisikiza reggae kitu beba tukiwa matire throw dance kwa itune nikiroga beat so manze hee pasi watu wana break up anapiga pick ndani ya nyumba na badana ni maliza tukisikiza reggae kitu beba tukiwa matire throw dance kwa itune nikiroga beat so manze hee pasi watu wana break up
anapiga pick ndani ya nyumba na bado si anacheza kau banjaba sana mi naitanga Alexa White limo wa Kiambu na napenda pesa na ndani ya baesa na jinju ya meza chupa kaina weza kukul up selecta beef baba nina super car saba noko destiny nilifanya wote wa karudia semester ba dala wende lecha wako kwangu na wasesa timisha zungusha kama kibuyu ya supu hageneza funja dira tili kipimu supo nitizisha nikastona juu ya nduku konza weni keki nizo picha zina filter nina morale sisters yusare nina morale wacha katambe nina morale usini hande nina morale wacha katambe
Kipao Kona uliza niko wapi niko rurasho Inika nairo manjwa business 254 Nani follow manze kama jiza disciple Kapa raunde mina kandanga kama chapo Kauna luga enda westi ikatuke mamboch Kani ngoma mina skizanga world boss Yeti best rapper Kenya ni Calligraph John Kaze nyukto pizo kwa raundi huko New York Niko insecure ile design ya South Key Soul Mwadei mwame pararaka dansa wa Willy Paul Kwela ni ndere rendere rea la football Roll model wangu manze sini Frida Law Nikidai jambla new press major jo Tunaenjoy mbaka tunavunjika hiyo ko Shereza kitanda silete matanga bro Keleleza mkun bado wazipasui cho Mtu mina rampa zeti vina Dior Keleleza mkun bado wazipasui cho Eti tulienda wapi situ ko jibaga jack Tulienda wapi situ ko jibaga jack Ay, jibaga jack, jibag na jack Jibaga jack, jibag na jack Jibaga jack, jibag na jack Otoliza tuko wapi situ ko jibaga jack Ay, jibaga jack, jibag na jack Jibaga jack, jibag na jack Jibaga jack, jibag
Wakiuliza tuko wapi si tuko jibag na jags Unajua kani kuroll mi rolling ina gang Vile mbogi joy me crack wana tukompea na thugs Luku authentic kasi timba ni lags Cheki kama ni shori napenda mwenye na ass Hizi mapungi na zi switch mana girls Shereni daily hizi pande na ni must Jibag gwethe adisia na jag
Vroom vroom nime pull up na mrenga Kauja ni rada majina ni godi tena ni kung fu Nikicheki jo mamblena kwanza madem Zao wote na wateka Niko majag na keg ni black Niko majiba gajat na roll mashash Niko marau gota city niki slash makash Kitu lijibanga jan Wako juja na nja
Jiba gajat, jibag na jag Jiba gajat, jibag na jag Jiba gajat, jibag na jag Totoliza tuko wapi si tuko jiba gajat hey, Jiba gajat, jibag na jag Jiba gajat, jibag na jag hey, Jiba gajat, jibag na jag Totoliza tuko wapi si tuko jiba gajat
Jibag na jag, mini fiat, understand Walenjena kaimara mall, vile doz na kala clash Chrome kani silver, body paint black Penga kikama na zima, kwanini atatak Mabombo, wajeta kama yuto, shine to ball To rise, tufike mali range, ni undai ki roll, ki light kits Legalize, jaba ni green, cut the mask, ni kugwe the lies me and my friends, on the NZ Ndani ya Benzi, wa super ni majenzi Boy like Muse, mashadi, mabesti, na cheki nyash na jegi Baby kuja friendly,
DJ Scorpion
Times 2, nani kei, zinakana shikuwa laibu Mboka ni utat, tutashindwa who's that Mashini heavy duty, nina dhani ya chini tuga
Jibaga jag, jibag na jag Jibaga jag,
Jibag na jag, jibaga jag, jibag na jag. Totoliza tuko wapi si tuko jibaga jag. Hey, jibaga jag, jibag na jag, jibaga jag, jibag na jag, jibaga jag.
Askuzi ni mechizi na wakanesa Manzi mkamba, anishuko mirema Alinidinya, nikanza kumlipia keja Yeupika kiwandeze Haya, jibak na jag Njugu na gat Iyo kombitu na vile yeu slab Miswezi jam juu ya dem Ukinirusha ganji, ndio miu jam Doba imeshika kama manduya Niko kila mahali kama manguya Utanipata malo malo ikishika na mbogi
Kinikosa kwa simu, ushapata ripoti Jibakaja, jibakaja
Yo,
jibakaja,
jibakaja
Jibakaja, jibakaja Doliza tuko wapi, situko jibakaja
Niko na demu, mwenye kona demu pia Maka plani ekipika na watanga mkia After scene kabarili sezi katulia Weta lete mzinga mbili nopitisha bia Nkona demu, mwenye kona demu pia Masa plani ekipika na watanga mkia After scene kabarili sezi katulia Weta lete mzinga mbili na Selecta ni Rambo na MC nizi diambo Wanga mbaya sana akiweka go pato Miondoko mchezo nilianza kitambo Zile enzi kali akishikilia milango Nimekuja na moto design ya volcano Dandi ya kimat mina shuki ya komasho Pate gude safi tuka seti na machaji Foreign Malawi weekend ni kwa nani Tumihaya gari weka wakadinali Teki kwanza tebu search kulikuwa wapi Umoroto then umalize na okto Alafu nimekumbuka usisao ya ukwonko Hini big tune kuwa bika karaburu Picha moja safi bukaza nisima ndugu John Falme mix zake safi safi Washa moja big manzenski efiti Anko na dem mwenye kuna dem pia Masa flani ikifika na wachanga mkia After scene kabaridi sezi nkatulia Wacha leta mzinga mbili na kutisha bia Anko na dem mwenye kuna dem
Relax to kidishi Minjina day ni kudigi Usikie fit jina day kukupin Maze usikie zizi na day ni kuchu ni kubloka Big jina day
Black chocolate ni fine melanin bana kutoka nikapate Kanapenda kenye mi wanapenda soka napenda toto chupa na haga nono
like a boss
Tenda we mapewa taco Kwangu ni clean so buda fagia kwako Nikuche ndogo juta kula kushoto Usitake kuona
DJ
na
mama idati
version Nili jam nika sample mali yako Manzi yako na mpango kwa wakando Tunapijanga trio sam tunakusengenya Ni Mr. Last Guy manzi yako ashani penda Toto wa nyumbani toto la home Kenyan girl kanapenda ganji she ain't a hoe Bad bitch kwa ipati baby ko top Kwenye flow joka na perform joka na perform Kanapenda TikTok, TikTok, kana konga TikTok,
TikTok,
TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikT
kupeleka hivi na hivo. Kila kitu speedy na simple, hivi na hivo. Kuwa kunywa bila maringo, nipeleka hivi na hivo. Hivi na hivo, hivi na hivo, hivi na hivo, hivi. Nipeleka hivi na hivo, hivi na hivo, hivi na hivo, hivi. Nina vitu mbili na dai tuongele. Tangu bei pande sijali gathe. Nina shida zangu usiniongeze. Amba na tukivyako akiniondoke. Dishi sio yako ushanza amen. Nilikuwa nimesota, nilikuwa na plan. Tukibai mambuwa clean na surua ya ten. Barini nyama kilo imekwa kaye. Sipi upita now.
Hivi na hivo.
Chini kienda hivi.
Lazima irudi hivo.
Figa Coca-Cola.
Amebeba ziko.
Katoto karembo. Chizi tuparada. Naipeleka hivi na hivo. Kila kitu speedy na simple, hivi na hivo. Kuwa kunywa bila maringo. Naipeleka hivi na hivo.
Mapema
oh, 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 mapema.
Ona vile walivyo kutenda
oh, oh, oh,
nisha mpatanga chanda tema
oh, oh, tema.
Penzi limenoga sinema
oh, oh,
na kuwazanga kama kila dakika. Kila nikikuona ukipita, nina kupenda kiuhakika. Moyo wangu we usha udatisha.
Ajenda.
Agenda, nina agenda, kukupenda ndiyo agenda. Nina agenda, agenda, nina agenda, kukupenda ndiyo agenda.
Natamani tungepata na mapema, weni keki napenda, weni keki napenda ah. Natamani tungemwaga macheda, jikumwaga napenda, jikumwaga napenda. Suspect, suspect, I'm suspecting. Ukizuba zuba, I'm arresting. Ukizuba
DJ zuba, Scorpion.
I'm Scorpion. I'm marinating.
DJ cheza mademu wa ringe, nisha badilisha game saini ingine. DJ cheza na hizo replay, hapo neza stuka mimi tena ndiyo DJ. We, geuza kila kitu hapa, kila kitu mina kam kuifanya into pieces. We, mimi na wewe, ni mimi na wewe, ni mimi na wewe, di mwisho tufike.
Straight
kwa mavikombe niliwachia. Achia, 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 achia mabigi. Mechi imekushinda buda, wachia magwiji. Huku ni mafore ndoro na chia machizi. Tunakula nyama mbuba na chia mafisi. Achia, achia, achia mabigi. Mechi imekushinda buda, wachia magwiji. Huku ni mafore ndoro na chia machizi. Tunakula nyama mbuba na chia mafisi. Nani ya kizazi manki ya chia watoto. Malini ya maintenance achia masonko. Chesa size ya kwako endo katiwa na Bosco. Hapo natoboka mfugo bakia na ngovo. Ambia umabombo, kambia wanoko. Yule nakipa kini nangia ni mwongo. Tiki bila tiki drama na chia madogo. Na deliver moto kama bajia za globo. Achia, 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 achia. Achia, achia mabigi. Mechi imekushinda buda, wachia magwiji.
Tutakusahau kama kamisi. Na memory tutoe kwa akili. Una behave nikawe tuko na option. Pia sisi, hiyo ni caution. Kasi uruma singekuwa na wewe. Usipo change itabidi nitembeze. A last chance, ati last chance. A last chance tuliacha last year. Yenje ufala mista kibisikia. Usipo change, kanyanga. Weni ambie, ebu decide. It's not your time, deal with that. When you ambie, ebu decide. It's not your time, deal with that. We decide, counter change. It's not your time, deal with that.
Kuna mwanangu, DJ Mkali, DJ Tari, wanamuita DJ Voice. Spina wewe, kuja wewe, fire!
Shikilia hapo DJ Voice, DJ V-O-I-Z-Z.
Ana shika tambla, ana weka vodo, ana piga two flash ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodo, ana penda kuzi toka zake zikimsho. Ana shika tambla, ana weka vodo, ana piga two flash ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodo, ana penda kuzi toka zake zikimsho. Ana shika glasi, weka barafu. Luku wanapiga ndula ndio huwa chafu. Ah, dem ni peng, kitu poa alafu. Bunda kilo kumi jegi toka medafu.
Ukiapproach
prostitution
toxic. Hii ni poison ina flavor ya passion.
Kitu tamu mix ya genge na dance. So kama kafraye na kachumbari tu hapo kando. Ni mauru, hako siko niko kwa pass. Ni mauru, lakini kila sandes yako charge. Ni mauru, sini komando ndani ya skirt. Ni mauru, udem ni mauru, udem. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana piga two flash ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana penda kuzi toka zake zikimshu. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana piga two flash ya jali chesa.
Mishuka now, change cut na chow. Masking go mingi na hizo dead in dot zao. Eyo selecta, goda lafu, goda lafu, goda tena, konza juu mastingoni. Deadili, 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 deadili.
Kwelo wa Daysta, Emily, Emily. Atoti na mebeba, heavily, heavily. Anakaka Gen Z, 22, 23. Na ule rapo penda masanteni, enemy, enemy. Mato nyadi na machaji, tuki medividedi. Marenfo zimewaka, bansen
bana ya mesta.
Tumefika na masenke na masubili legacy. Stingon za kiji, za kizing zing. Na mapetko, mamati na mambling bling. Old school, kama vanda sana vintage. Nasikiza maridi, kate na kibri. DJ Doma Genjes kuje one by one. Mambo ni fulai, let's have some fun. Eyo selector, goda laf, goda tena, konza chuma stingoni. Dedili, 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 dedili,
Penda penda kuzilika, penda tics, penda tie cuts, penda hi so hip six, sexy kiwa bam bam. Penda hi, penda that slow but ende chop chop. Penda hi, penda that slow but ende chop chop.
Ay, kutate, ay, ina duteja, ay, ay, nina kana mwa, anamba nala. Ay, ay, kutate, ay, ina duteja, ay, ay, nina kana mwa, anamba nala.
Checky checky mi na we, ha, tuna do the math. Hey, surrender take over, jo angusha mabida. Hey, baby si ubendova, kwanza venye inafa. Sia tina chocha mina penda hiki fa. Ukidigi da digi da pale tu kwenye machuwa. Mina sikia sikia ni kama niko malo. Sai niko zone ma mizika ni zablo. Manzu na nibamba mahari ni tachukua lon. Na kulamba tu pahali pale sehemu flani yani. Na utamwaga misi jui Johnny majigani. Nikimaliza utasema Johnny nani daddy. Hari Grace ule boyo machine nani.
Anpenda penda kuzilika, anpenda chicks, anpenda tigers, anpenda hizo hip six, sexy kiwa bam bam. Anpenda hi, anpenda that slow but yende chop. Chapan penda hi, anpenda that, slow but yende chop.
Ay, ay, kutate, ay, ina dudeja. Ay, ay, nina gana mwa, anamba nala. Ay, ay, kutate, ay, ina dudeja. Ay, ay, nina gana mwa, anamba nala.
Sana penda kuzi enda, ten over ten in mijikenda. Mzabibundo agenda, figa ni nane si utapenda. Chora saba, she's a bender. Sita, sita, sita enda. Na kupenda, nita kupenda, maraka tano utani nitenda. For you lia cha mavela, for you lia cha pamela. For you lia cha makwelo, uski kumbuka ita ya hela. Ay, fitu ni tatu, ay, fusikize mse. Kuna ndovu, kuna matope, zikipatana ni natela.
Anpenda penda kuzilika, anpenda chicks, anpenda tigers, anpenda hizo hip six, sexy kiwa bam bam. Anpenda hi, anpenda that, slow but yende chop chop. Anpenda hi, anpenda that, slow but yende chop.
Ay, ay, kutate, ay, ina duteja. Ay, ay, nina gana mwa, anamba nala. Ay, ay, kutate, ay, ina duteja. Ay, ay, nina gana mwa, anamba nala.
Anapenda bima yangu juu ya venye na kitoka. Niko hapa kaloleni tukomboka. Kamejibeba independent na nafoka. Tafikia tuende wapi mindio geresta na donga. Don dada, wada na wadada. Awezi ni kompea na ma MC mafala. Kila flow na seti vitu deadly na sibala. Nkitokia na kapengwa na shanga haga ajab. Tuende basi wapi, tuku ni mekladi. Sana kona nani, hizo mzabunasi. Basi pena fasi kona hospa wa farasi. Unataka tuende wapi, haya anzisha safari.
Anpenda penda kuzilika, anpenda chicks, anpenda tigers, anpenda hizo hip six, sexy kiwa bam bam. Anpenda hi, anpenda that.
Nika tuko F2, Nditi, Fina, Supermarket kubebe kama miracles of Jesus. John Minor, Deka Deka, Massive, Kamzozo, Kazoze, Matawini, Ogana. Na kwa ni fomni kiani, kasana ni membo flani, haga seti kisani. Tansuka unipati, ura disco siyani, rede tena usha taxi. Rasa napiga mbati, tishoto jani kaki. Stenje misilali, silali, silali. Ndengia nataka ngapi, ngapi, ngapi. Nesemo liona wapi, wapi, wapi. Singoja na kamsari, sari, sari. Nesenje misilali, silali, silali. Ndengia nataka ngapi, ngapi, ngapi. Nesemo liona wapi, wapi, wapi. Singoja na kamsari, sari, sari. So basi digi dikla, bitch, wanda, bitch, lip gloss, bitch, shali, bitch, iPhone, bitch, nyue. Mbichi, kila kitu mbichi toka juu hadi chini. Dikla, mbichi, wanda, mbichi, lip gloss, mbichi, chali, mbichi, ice, mbichi, nywele, mbichi. Kila kitu mbichi toka juu hadi chini. Yeah, hey, miss, fiti, fiti, unahimona. Mini dem, mina, julia, chakupona. Chrome jean, after shorts, nikuchoma. Nikuchoma, ah, nikuchoma. Hey, miss, fiti, fiti, unahimona. Mini dem, mina, julia, chakupona. Chrome jean,
Mrenga ni mbichi, mbling ni za isich. Mpua ni badi shati bagi ndani t-string. Jana achieng leo kwa mbo kesho Christine. Yani mama lafu wife ya lafu bibi. Malika ni fisa, fika maipe. Situlisunda kama over juu ya dibre. Kwanda kani mbichi buda siezi zia chainde. Uko only fans unakata ni kudi. Nganya kasi mbichi siezi panda yoni lori. More money, more problems uwangangori. Na uko daista ni nasupa kama 40. Badala wende lecture wako kwangu hadi jioni.
Yo upenda nikivaa vitu tight. Alafu aseme baby me and you tonight. ina makiasi aa wesi demshai na ni makali wacha stories za polite cheki ina songa left na right bisisi wirushe left to right kana toa form show to both sides city girl ana wakati kistenje misilali silali silali ndege anataka ngapi 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 ulisema uliona wapi 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 singoja na kamsahi sahi sahi so basi digi dikla bitch kwanda bitch lip gloss bitch shali bitch iphone bitch nywele bitch kila kitu bitch toka juu hadi chini dikla bitch kwanda bitch.